Mungu ni moto, Mungu ni moto, moto ulao. Mungu ni moto, Mungu ni moto, moto ulao. Mungu ni moto, Mungu ni moto, moto ulao.
When you go through the fire, you will not be burned. When you cross through the rivers, they will not sweep you away.
Moto ulao.